Action Records.
Raha ya ugumu ni kuwa na pesa, umudu majukumu ndo utamu wa kihasla. Nite Bishop Makini, ala Q, MMRs.
I do for you. I wish it forever. I do for you. I become forever. Swahili music.
Black is my color, high definition. Bishop, I got my polish. And black fathers, no more British. My lichy's mom, mom is my lichy. Me and her, African forever. Bila mzungu, kuish na weather. MMRs, we wish forever. Mzungu towa jicho kwa mevamiwa na jambazi. Afrika kijiko, pakuwa wali nazi. Tukufu kwa mungu, mjinga sujudu kwa mzungu. Habari ndani ya vyombo, hii ni confidence. Wamegawana kitambo, beli ni conference. Mafrika mjinga, doiga kila kitu. Mzungu na mpinga, tena kila siku. Fisadi piga breki, shetani atakuoa. Kukisi seleweki, tambua na jelewa. Na siya mbovu, anahisi sina akiri. Eti mvivu na anawish kwa tajiri. Kubwa jinga, lina nipa toto namba. Jibwa pinga, mina kipa voko lumba.
I do for you. I wish it forever. I do for you. I become forever. Swahili music.
Afrika maskini anaota kila ndoto. Mzungu na madini anaota kila moto. Mti wa Afrika umeota na kivuli. Mzungu na mkeka analala kwa jeuli. Zembe kazini anaota tu kitambi. Naota niko mbinguni nimeshinda kila zambi. Afrika for lil, fake Afrikana. Afrika ni deal, fane ikana. Wakuja nifate mindo mwenye kiti moto. Ni wapakatu pendo mixa uozo. Kiss Giz Cypher, mafika mahili. Maxo Bishop, mkatoliki bahili. Misingi ya zege mejengwa na delasia. Ukuta wa mabwege unabomoka kwa mavagia. Elimu ya bongo, kikweli menitoa. Nikichemsho bongo adijogoa na totoa. Na kawanyi kazi, na zidisho mendeleo. Na weka wazi, ukoloni mamboleo. Ayo simu vi, raha ya ugumu. Nikuwa na pesa, umudu majukumu ndo
utamu. I do for you. I wish it forever. I do for you. I become forever. Swahili music.